tunapiga miti kasi. Whoa. Doli kitema mambo safi. Uh-huh. Ukwasi sunajwaga kananasi. Yeah. Wanazita mula mavumbasi. Money. Bongo tunapiga miti kasi. Whoa. Doli kitema mambo safi. Uh-huh. Ukwasi sunajwaga kananasi. Yeah. Wanazita mula mavumbasi. Money. Wanazita pepa, zipo wota tesa, moka baresa, mangi kama ndesa, mishe mishe sachi pesa, uvivu kujitesa, downtown, hometown, mambo wesa wesa. I gotta get it na mama wawiri das da, mambo flani ya shiringa, gotta get da, better keep your circle small, don't forget da, when you roll, get more, then you steady soul, ikija do, don't be slow, it's time to blow, uzeche mia, kanya gia, weke nia, kamata mkwanja wa shangaze, waso kuzania, mombe mungu, akwepushe nalo kupania, bongo tunapiga miti kasi, whoa, doli kitema mambo safi, uh-huh, ukwasi sunajwaga kananasi, yeah, wanazita mula mavumbasi, money, bongo tunapiga miti kasi, whoa, doli kitema mambo safi, uh-huh, ukwasi sunajwaga kananasi, yeah, wanazita mula mavumbasi, money. Wanazita pepa, zipo wota tesa, moka baresa, mangi kama ndesa, mishe mishe sachi pesa.